Nicolea Bezilako, I love you my dear.
Masawut, Kenyan boy.
Nakamilika we mtoto, na pupa mia mia.
001,
unanipa mahaba ya moto, moyo naridhia. Unavyonipiga mabusu mwenzako, hakina shangilia.
Na sito choka kukuambia.
I love you Carlo.
Penzi kamumi lipaka paka ina. Kwa majina ukiniita moyo wangu nazizima. Wekichuna uzuri wako fano wea una. Navyo kupenda walai kama we sijaona.
Mashonga napenda zako dimpo dimpo ukicheka. Unavyonga una hata pimpo pimpo bisura. Ewala, akukosea Mola kikuumba. We Carolina, we Carolina mama.
Sinaga uongo. Mazima nimezama kama jembe kwa mpingo. Napata sikitiko napo kukosa kidogo. Oh mama, cause I love you Caro.
Carolina,
I love you, Carolina.
City Sounds Productions. City Sounds Productions. City Sounds Productions.